kuza gushakira amahoro ahandi mu butunzi mu mafaranga nayarimo mu mashuri menshi mu mazu mu mamodoka meza nayarimo mu myambaro ihenze nayarimo mu byo kurya byiza ndetse n'ibyo kunywa biryoshye nayarimo ushobora no kuryama ku gitanda cyiza ijoro rikakubera nk'amanywa nusinzire nshuti yanjye reka murangire insinzi ubura amaso yawe urebe ikaruvari uwahamanitswe niwe nsinzi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we araguhamagara ati mwana wanjye zana imitwaro ikuvuna n'ibikuremereye maze mbikwikorerere muruhure n'amahoro yo mu byahari ku Uwiteka avuga aho Yesu atari haba amaganya kwitotomba no kwiheba no kwihugira aho nibyo wahabona na munezero namba wahabona nubwo wakwiyumanganya ugaseka ari kuba ubabaye sanga Yesu bimubwire n'inshuti yawe araguha amahoro adashira nuzongera kubabara reka murangire insinzi ubura amaso yawe urebe ikaruvari uwahamanitswe niwe nsinzi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we araguhamagara ati mwana wanjye zana imitwaro ikuvuna n'ibikuremereye maze mbikwikorerere muruhure sageze namubabaro harangwa Yesu arabihindura bikaba bishya ibyo kwihebeshaga bikaguhagarika umutima bigashira imbuto z'umwuka amahoro gukunda bagenzi bawe kwihangana no kugwa neza bikaba ibimeze bityo nama tege kwa bihana abo bayobowe n'umwuka wera nibo bazara ubugingo reka murangire insinzi ubura amaso yawe urebe ikaruvari uwahamanitswe niwe nsinzi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we araguhamagara ati mwana wanjye zana imitwaro ikuvuna n'ibikuremereye maze mbikwikorerere muruhure reka murangire insinzi ubura amaso yawe urebe ikaruvari wahamanitswe ni wanzinzi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we aramuhamagara ati mara wanjye zarimitwari kuvuna nibikuremereye maze mbikwikorerere